Hip-hop iba ku mutima
Niyo mpamvu na mu Babylon ushobora kunyoma inyuma
Hip-hop iba ku mutima
Dufite umucyo mu biganza umwijima uhageze uhituzimira
Reka mbabwire impamvu ituma nzamba katira Ubundi njyewe sinjya mpuza n'ibitambura Nakuze nozwa kuba umusoja mu ntambura Twe nidusakambura turabisigasira Yinjira nasanze ari hano basindira Nsanga ariho indaya zose zigasundira Nahise njya kumusigiti gusara Nsanga yo mushati maza nkubita kariza Hano kiryogo hariyo mwamini Niwupusha y'ubunyonga n'ubunini Niwumenye uwo bagiye gutatini Niwushobora kukuraguriza amagini Umuziki n'urusimbi umeze nka kasino Ibaza hiniga bayita mbiko Babajwe n'abapeti babigira imikino Ubu nibwo busazi bubata mu bihano
Muratwanga ariko nacyo mwadutwara Muraturwanya ariko nago mwadutsinda Ibyo mutuvuga nacyo bitubwiye Twe turateka kandi tukarya bihiye
Muratwanga ariko nacyo mwadutwara Muraturwanya ariko nago mwadutsinda Ibyo mutuvuga nacyo bitubwiye Twe turateka kandi tukarya bihiye
Turi kwirukanka nubwo ari ibiguru ntege Buri wese ashaka icyubahiro ry'urimenge Iyo ikibuga kirimo ingona n'amadage Biba bivuze ko harimo n'abamayimayi Wowe dutangiranye story carufatikaye Bitaza kugucanga ngo wiyahuze ibihayi Twari hudu yari yuzuye abakoboyi Zari kenge byiritiza n'abapatoyi Sinzi umuntu waje bamumena ijisho Buri wese ahitamo gufata inosho N'uburakari bimaze kuba mission Yo gutahuvaho cyangwa babupime kumutaho Injari irahari mu mitwe ya benshi Buri wese abakeneye kurya menshi Ngo yabasana ashirira mu mabishi Muzasa rero ubanda bavuga menshi
Muratwanga ariko ntacyo mwadutwara Muraturwanya ariko ntabwo mwadutsinda Ibyo mutuvuga ntacyo bitubwiye Twe turateka kandi tukarya bihiye
Muratwanga ariko ntacyo mwadutwara Muraturwanya ariko ntabwo mwadutsinda Ibyo mutuvuga nacyo bitubwiye Twe turateka kandi tukarya bihiye
Hip-hop iba ku mutima
Niyo mpamvu na mu Babylon ushobora kunyoma inyuma
Hip-hop iba ku mutima
Dufite umucyo mu biganza umwijima uhageze uhituzimira
Beat Killer